Yeah. Badman cruising. Any which day you back and I make a copy. Cheers again.
Men send selector.
Mungu baba nipo mbele yangu. Nawishi kila muda niwe wako. Mana sifa na uzuri wako. Napenda nikabizi moyo kwako. Chukia kutwa nalia naisikia maisha yangu amepanda thamani wanatamani wanione eti napita na gari gani wateme mate wanisonye maisha yangu amepanda thamani wanatamani wanione eti napita na gari gani wateme mate wanisonye dogo dogo
Just get it.